This is the Mahikeng FM podcast.
Re na le sekhutlwana sa rona sa tsa pholo tota, ke mo Dr. Tumelo Leo a tlang gona a tla gore tlhatlhelela re rupelela a ba a rena a re kaetsa le tsela motso.
Yes sir.
Re bua ka e sa tlwaelega motso tsela gompieno.
Re bua jalo ka gore ne re bua mo malobeng fa gore bana ba rona ga ba sa tlhola ba tshameka malome done, they no longer engage in physical activities. Yanong ke ka moo re bonang jalo obesity e leng wa dilo tse e leng gore ditsweletse jalo go ka etegela thata mo baneng ba rona. Re bona jalo bana ba rona ba le bantsi ba feleletsa ba tshwanelwa jalo ke go ka rwala di-spectacles ka ntlheng ya gore pono ya bone fale le fale e tsamaya ya amega ka ntlheng ya di-TV le di-phone tse e leng gore ba dula jalo mo go tsone. Jaanong re bua jalo ka botlhokwa jwa gore ngwana a nna a tshameke. Re dira jalo le Dr. Tumelo Leo. Good morning, Doc.
Good morning, Lady Motseng. Good morning, Brad John. And good morning, Gobaretsi. Long time.
Oh, siame.
You look on that complexion, hela. No, it's been a nice, wonderful rest. But thank you. Topic today is very relevant because we do have that challenge. Ahor banaba banzi. Khanzi har buaka malnutrition. Rona kanu rubuaka banaba ba utile. Mbale ba ilong kore kabakri di kutla tiri siame mpumila bone. Actually, rubuaka also kababa lengu on the other spectrum. Ba ilong kore ba obese. Ba ilong kore they weigh more than they're supposed to according to their growth charts. And therefore, they tend to have complications that are associated with obesity that you also find in adults. So in the past, nerona le khone go tsameka mo le gore nere le ko ntle gantsi re tsameka le dichomi mo strateng go tsamekiwa bo dibeke di thini re taboga re le active. So obesity was not as rife as it is today. Today bana ba rona, they don't have a lot of activities that they do. Even go to Golong, it's like it's extra gore khone go dira di activities. So a lot of parents opt ba gore bana ba feletse be le gore they'd rather be going to go coming back home, and that's where unfortunately activities are supposed to be. And then re le rona matshelo a rona a busy as parents nowadays. We're working from home, we're working very high very demanding jobs, so we're hardly around gore khone go interact le bana ba rona re tsamke le bone. So what do? Re ba fa a device or a tablet gore tsa o tsamke ka yone so lang who keep a busy. Because hands and sata tabaka tabaka around you. Mama this, mama that, mama kibata. Hey, we're not hyperactive. I need to do something to keep this child busy. And unfortunately, instead of giving them magazine and say cut out pictures and remember, which is an activity by the way, improving the fine motor development young one. Because to be able to hold those scissors and cut properly and to draw, that's fine motor development in morning. Instead of doing that or having the child go outside roke bana arpahamedi bicycle, which is now also development, gross motor development, the big movements that you're able to do in your body. Instead, rebuffer those tablets, and unfortunately those tablets and those devices, it's a tiny screen onto this little space, and there's a whole lot of movement affecting your eye movement. So how that kind of movement up and down, side to side, linear manner, because the eyes cannot control themselves well. And then we have all these kids now present learning disorders and even psychological problems because of those little habits that they've developed. It's lifestyle things. So we need to go back to basics. We need to start having boundaries when it comes to our children's leisure time. Because rena le go assume gore as long as a tsameka fale ka di devices and le go ja, we don't have time to prepare healthy meals anymore.
Yeah.
So as long as it's
instant,
correctly di chips nyana le, you know, gore tlisa tshwari setlala. And bana ba rona will always gravitate to the junk food. How tla ka tsedi healthy la ba re di bushilanya na yang. Mwana ba saje a itima dijo for 2 days. O bona wa re di burutshutshutshu e re ke tla something like I just something will be a commotor. Hey, at least do jelly pizza. We hit it a little chips about it. Tell class, yeah, that soft drink that she's not supposed to be drinking. And there we go, we perpetuate the cycle. So we need to come to a point where we stop what we're doing and we start, we hit the reset button. And it wouldn't just be in trailing hore, it is just bana ba rona. It's like it's a little bone ba holo because le rona tabe le hore ano re khona go nna le a little bit of slowing down time, and le rona re khone hore re repair that time that we need as well to recover and to rejuvenate.
Re simolla leng Doc go ka tsenya khangye mo baneng ba rona go tshameka le bone ke ka hala simolla tataisa tshontso ba simolla go tshameka re di introduce leng le tsone bo di toy physical activity mo ngwaneng a santsana le monnye
from birth the minute ngwana a bona the I think re kile ra bua ka di milestones tse ngwana a di achievang ka ntsa gola so go stimulate ngwana gore ke achieve the milestones properly e seng gore re ba enable because go fa ngwana working drink ke go mo enable o tlola a couple of stages tsa development tse di proper and then o sits alone on another stage we need to find things that stimulate our children's senses for instance ngwana o munyane rena le those things that make the rattling sound e stimulate and that here gore ngwana khone go dira okay it's also a way ya go assess le gore ngwana wa khona go dira sentle then it's the little twinkling yana things tse di colorful le tse di pilanyana tse ngwana o munyane ha itshwara tsa tsamika ka that rattle a shebile those colors that's stimulating as well obviously now when they start but then to the movement part remember development young one starts from the head to the bottom so basimola pele ka tlhogo ena strong o mona ha sta le boma 2 months a khona go ikega ka magetlanyana gagwe matsogonyana gagwe then molo wa bona gore simolla go rola over then khotla the sitting part modulisa a ikegile ka something then after that usimola dula le wane then after that o itatlhela ko pele usimola gagaba a ithuta go gagaba then with the gagabing usimola itshwareletsa ka dilo wa emella ha emella that's the cruising stage then usimola a itsamisa tatatata abawela hats so little activities or toys can help to get the child to those stages like for instance has doesn't na patlame fo simola rola over oba an object fale that forces the child to reach over for it that's another form of etusanga development ya the motor and ya the motor system ya the fine and the gross motor ke buileng ka yone so and you don't have to use expensive toys can ya gore you have to go to an expensive shop but ka se turan thata gore o dira wena wa ithuta hela sentle hela little things tsa mo gae hela wa kopa kopanya gala se ele ya peanut butter ga e fedile wa ikolomaka o itsenya coloring yana things ka fa gare gore dire modumonyana ga ntse rola around ke modumonyana it's a trinket and also this color this visual stimulation so between the ages of about 0 to 6 or 7 before ngwana ya sekolo sentle formally children ba ithuta ga ba tshamika so khanya gore go dula ga tshe le go shaba blackboard every day ke go ithuta no children ba ithuta ga ba ntse ba tshamika so ga ba le go crash ba ntse ba dira bo di restation nyana ba ntse ba dira those little rhymes mo rhyming e go na le go ithuta di alphabet go na le go ithuta di nomoro as well so it is important to encourage your child gore a tshamike as much as possible unfortunately ga ke bua ke re gantsi batsa di borana ga nore jo ke download le di educational programs ha ka di sheba hela every day kai bona no the actual doing go dira go tshwara ka mabogo go tlala leshwe a tsamika kontle kwa gardening a tsena mo seretseng a ntse a dira bo di mud pies ha a tla tsena montung tlogela go omanya ngwana gore o leshwe yanong bona they're supposed to get dirty because they're learning in the process how else is the child going to learn gore mara ha ke tshwara go ga gometsi this is water ha ke tsamikela fa go mogotenyana that is heat so unfortunately rena le go nna le this thing ya gore nna ke batla ngwana o perfect yone gore ba itse ha ka sha bo di educational programs tsa ba bua sekgwa ka bona ko nyana itse dipalo go gaitsa and then stop trying to push your child gore a excel ka bonako tlogela ngwana a ithute ka pace ya gagwe
aha
nya o buile go tlala swatsa gore o re tlatseletse go buile
me ga ga itse virus mulele ka the sedentary lifestyle ya tenga kere because akere no gona letse ke game nyana tsa batlhola ba ditse ba shebeletse TV ba tsameka and bo ho at least ga a tsameke le go strateng because akere no phobia rona matsatsinga ke yone ya gore bana ba tsamka go strateng ga ba supervisiwe ga ka thulwa ga ka utswiwa ga go ka diregang ke go bona ke dirile yang botoka ke mo khipe montlong a tsameketse a dijo di teng montlong unfortunately they don't get that exercise that necessary activity by tlhokang for their own bodies and then they end up bana a little bit bigger than normal and they have the same complications tsa bagolo bana le ntsona ha ba le obese ngwana na le high blood ngwana na le diabetes type 2 diabetes ngwana na le cholesterol levels tse di go godimo and we know the complications that go with that again the heart attack the stroke and also the psychological aspect as well the depression the anxiety and all that so go botlhokwa gore we need to get our children outside even if we raka trampoline la gore nna ntsa atlolatlolanyana mo gardening it is very important to stop that sedentary lifestyle as well and
fine for us.
Ai dok bona te bana ba go mpieno ba tshwara ke malwetse a bagolo.
Thata.
Allergy tsa teng you would think gore bana ba gona le sengwe se re se jang ga re imile ba tswa bana le all these complications. Gongwe ke dijo tse re di rekang as well because right for a lot of the food that we buy go di shopong gona le the preservatives and the additives. Ha go sa tlhola go jwa organic tleng. Ha go tlhola go jwa ba go plan re go la gore no ja apole le apole bona gore ke apole nice hela. La ena le go tswa you know so bo konyana wa re ba but you know ene ele apole le gore gantsi bo koko ba rona mama ka di holiday o no isiwa go gongkhono gono nana le ditlhare tsa perekisi ko morago kwa ditlhareyana tsa apole o tla re paga marentse re kgetla re kgetla. Nowadays it's not the same, eh?
No kona go ya tapole la go mo irele ntapole o le ngwana o jwa o jwa o ja tapole la o he tsa wa mama ba go mpieno ga ke dumela.
No, and le gone also the kind of feeding that we do, I don't know gore ar kile ra bua ka yone gore go simolla ka this cow milk formulas ngwana santse na le monnyane thata increases the risk tsa gore ba develop those allergies and those complications. Breastfeeding used to be better ka matsatsi a rona tata ya la bomma rona ne ba dirisa letsele le gore le ga e le gore mama gago a sena mash o mme ga connect ha lena le mo botsetseng na a kgona go share gore tla ke anyise wa gago solang ka bara. Obviously nowadays because of complication wet nursing is not such a recommended thing, but re khudile re kreya breast milk and mo breast milking the antibodies tsa mama ana le ntsone ha ntse anyisa yalo di kgona go fetela mo ngwaneng ebe di booster le immune system ya gagwe. So unfortunately nowadays a lot of the formulas cannot replicate that aspect ya into ya the benefits that breastfeeding. So o kreya mashi but you're not getting everything and these children are susceptible to all sorts of infections. Rena le challenges tsa gore some people ga ba vaccinate bana ga sa vaccinate ngwana those antibodies they miss out on. So you've got the diet acing sharp and then you don't have adequate antibodies ngwana on na susceptible to all sorts of infections. Then bo mo je sa di jotseleng gore they've got a lot of other things as well ngwana ba nna le bo by the age of 6 months ngwana ke ke di eczema ke di head ngo di phela di blockile rhinitis ke di coughing ke bo hey ke di asthma di bronchitis tse di diragalang every 3 months. So it is important gore yana we must just go back to basics in every sense of the word.
Sure. Remera go ma gore mmolele tsona sa ne style e mo break
out. E sidotse yo to.
Problem wa me wa ba tsaka ntse mo di mo ene she did the best that she could.
O temela ra gona se nka ba horisa dinao.
O ba tile metsala ka kai.
Doctor a ke ka gona letseleng gore ya kare re ya rutloetsa jalo gore bana ba tshameka gona le mono gore tshontse re draw the line gone ja kare le batsadi gore e ya tshameke mehela re lebedingwa gatsa gae se ka re ngwana ga le one bo moletla gore go ngwae trampolining jalo le jalo a ke ka gona le di steps se kana moletla ela ife sa se batla.
Yo no, we have to have boundaries because boundaries are also important in teaching children gore what's supposed to happen and what is the correct things to do. So go tlogela ngwana hela re a itaolo one day re tla bua ka the four different types of parenting because there's different styles that are parenting. One of those styles ke le gore wa la ngwana wena o ipolela gore a tsamaya a direla ba tsang go se dira. But if the child does not have boundaries, that obviously does create problems psychological and behavioral and learning and otherwise as well. So obviously you have to choose activities that tsamisanang le a young one le development ya ngwana ka se re ngwana a santse na is asend 80 to go tsama o bo o mo fosa gore o tshwantse anong a pagae mo trampoline a tloletlole because you know you want gore ngwana a develop ka bonako. So you have to choose age appropriate activities and it has to be in a at least in a supervised environment. O ka se tlogele ngwana ela a tsama ko strateng a sa sa nka re wa go tshameka bolo kae kae a sala tsamile a le esi maro sa itse gore go diragalang ka ene. And obviously in keeping up ka the activities the body and everything you have to make sure we are also nurturing that body gore ngwana o ja sentle o kry-a metsi a lekaneng gore a se ka nna dehydrated o kry-a adequate nutrition so that those developing muscles also have what they need. I yaka re bule re di toys tse di expensive bit o seka itsenya under pressure gore o go batlana le dimpopi tsele tsa 1,000 something just because o batla gore ngwana a tshameke. Any activity is object is okay. The important thing is the type of playing that the child does. So in playing there's different stages as well. Ha simolla ke ngwana le gore o kgona go tsameka a le one in solitude, and then hantsa go la go nna le di peers and everybody around her to go kgona go nna le bo parallel playing mo le gore bana ba tsameka but o mmolo mo tsameka le di activities tsa gagwe, and then eventually gets to the shared playing, the shared activities mo le gore o tsameka le ba ba lekanang le ene ka di toys di molekaneng. Obviously o ka se nne le ngwana o na leng 5 years a tsameka le ngwana o na leng 10 years, the activities tsa bone ga di tshwane. So you always have to monitor and supervise gore ga gona that element ya gore o mong o fosa o mong gore a dire dilo tse di sa siamang, and then obviously to watch out as well for the bullying aspect, which is a very big thing nowadays, especially ko dikolong tsa rona. So wherever possible, make sure gore you match your child to the activities tse leng gore di appropriate for age ya gagwe. Ga ntsa go obviously bona gore okay, you can usually tell gore ngwana ke na le interest in this particular line, so encourage that. Wa ka hela kreya a musical instrument hela mothateng bona o tsameka music and he hits the notes well, so encourage that. Ga re re gore ya no hey fosa ngwana gore ne Tiger Woods or fosa ngwana, because that's the other thing gore nowadays ka re gona le bo
re batla se re se batla,
which is an unhealthy thing as well. You are forcing what you want on the child, not looking at what the child wants. So not like a guide, but activities at aboma screen time, what one ideally was supposed to limit it to 2 hours a day. Two hours to shop at television, and then 2 hours of some device, 2 hours for everything in a day. So can you have to have Pagela Ufa and how that was going Ufa? How did it be so Ufa? Remember, it also has an impact on that developing mind and those eyes. Ubutela Matra Tonga Talanza, Butelana, Ha Blinky, Kamusho Halingwan, and a little problem, Matora Pella, or Millet, Hakono Bonas, and Topelanza Driana. Then the complications they do. So try to match the activity according to ngwana and what the child is capable of doing, especially when you're trying to see to develop the child's body, motor activities and stuff. Try to choose age appropriate. Occupational therapists can usually assist in that regard. Kahufa, some tips that you can be used to play. And play is not just for children, eh? Sleeping rope.
It's in Bomanto, son. Bomanto, son.
Don't go to the house. Young practicing doctor. There was a time when Kila Hanali trending and almost snacks and Kuno Rekis, you are waiting painting any about Hunwitz and Marahum, but Mula Barakala Banaba Sitan, Baba Dira di Quaquan and Gabana Matasina Solabadi Dira. But I read the Chapin as a Mako, Honale Baba Katila Jona Kanyo Rekalawana. Underwear and thing, so some of those things, I think the age inappropriate. So in that regard, maybe me anna abota hela or just akaki bulege occupational therapist or maybe other mothers for advice on what would be appropriate for a child.
All right. Salwa.